last time uri pari we wafasha kaboko tujya mu gikaruka mbere umakisi kuma half life you do pari we rasa girl no muri saka magenda na we afite ukandeba seka iranda bitiranya afite ukateye agenda sasha bayikina dore gikara ndakene bakubyo bigiraga hey baby nukuru kuyijyana rigoze mukuru shaka ko nkuriki nakurora amaso yawe akanyereka byinshi ufite umwiryo usa nk'uri mu rukundo you take me down low nkibura mu ndoto rigoze mukuru shaka ko nkuriki nakurora amaso yawe akanyereka byinshi ufite umwiryo usa nk'uri mu rukundo you take me down low nkibura mu ndoto aho vayo mukuru wicha bandi bajama bataguhaye trapish niyo vibe yobo yumuji winigi utwaye baby sinjuga zagisani ukusa biteye ishari kisha kubwiza ukuri afite ukandeba seka hiranda bitiranya afite ukateye agenda sasha bayikina dore igikara ndakenda bakubyo bigiraga baby nukuru kwinjana rigoze mukuru shaka ko nkuriki nakurora amaso yawe akanyereka byinshi ufite umwiryo usa nk'uri mu rukundo you take me down low nkibura mu ndoto rikose mukuru shaka ko nkuriki nakurora amaso yawe akanyereka byinshi ufite umwiryo usa nk'uri mu rukundo you take me down low nkibura mu ndoto Records.